Sibingela fika kwakhona bomuntu zabami lothuba lokuba nisondele kaloku nizophulaphula ibhale elimnandi. Ibhale lamhlanje lithi ukoyisa uloyiko lwakho ngokubhalwe ngumpumelelo mathwa. Sondelani kaloku nisiboleke ezondletyana zenu. Ukhethe bantwana bam wayithanda ukucula. Wayicula kamnandi enelizwe eliphezulu. Ilizwi lakhe ke lalonwabisa lichukumisa iintliziyo zabantu abaninzi kuba kaloku wayecula kuyo yonke indawo. Ngamanye amaxesha ke wayevele adubule ingoma nokuba uyadlala. Esikolweni ke xa utishala ecela abafundi bacule, uKathy wayekhokhela ingoma. Nakusasa ke esikolweni xa abafundi besiya emigceni, uKathy wayeculela phezulu ngokuzithemba. Abanye abantwana ke babejonga kuye ngoncumo bonwabile.
Imvumi yam endiyithandayo nguPretty Yende. Yimvumi ecula kamnandi, ecula nakwimidlalo yaseqongeni. Wayecula nemvumi eziphume emagqabini elizweni jikelele. Ilizwi lakhe ke lesoprano litshalo phezulu ngathi yingelosi. Ngenye imini ndinqwenela ukufana naye ke mna.
Ngenye imini ke bantwana bam, saphuma isaziso sokuba isikolo sifuna abantu abakwazi ukucula. Ukuze babe yinxalenye ikwaya lesikolo, uKathy ke waba ngokuqala ukubhalisa kube uthanda umculo. Isithuba ke seminyaka emine, uKathy wayecula kuloo kwayala engazange aphose nemini enye kwiintsuku zabo zokuzilolonga. Ngonyaka wakhe wokugqibela esikolweni, kanye phambi kokhuphiswano lukazwelonke lekwayala zesikolo bantwana bam, uKathy ngephanyazo ke wasuka wayeka ukuya kwiintsuku zokuzilolonga. Inoba kwakutheni bethu? Abanye ke bona bantwana baqhubeka bezilolonga belungiselela ukhuphiswana. Wasuka yena uKathy wazixakekisa ngezinye izinto. Inoba kwakusenzeka ntoni kuKathy?
Kutheni ungasabonakali nje kwikwayela xa sizilolonga?
Wabuza umhlobo omkhulu kaKathy, wazama uKathy ukucacisela ululu.
Yho, hayi kodwa mna andiyithandi into ethanda ukwenziwa ngutishala. Leyo sixelela ukuba umntu makamamele umntu abemnye ngexesha sibukelwe sisikolo sonke. Xa ilizwi lomntu lingekho mnandi ngokwaneleyo, akavumelekanga ukuba lilungu lekwayala. Yho, akhawufana ucinge xa enothi kumanishiye ikwayala. Ingalihlazo elikhulu mosi elo. Ndingakwazi nokuba yinxalenye yokhuphiswano lukazwelonke lekwayala zesikolo. Yho, hayi, hayi, hayi.
Yho, bantwana bam, watsho uKathy usiva into yobana hayi akumnandanga kuye konke konke.
Kodwa wena Kathy uyakwazi ucula, unelizwi elimnandi kakhulu, wonke umntu uyakholelwa kuwe.
Wamkhuthaza ululu esitsho, kodwa yena uKathy bantwana bam wayesoyika.
Soze ndive kamnandi xa ndinokugxothwa kwikwayala ngomzuzu wokugqibela. Ngakumbi emva kokuba ndichithe ixesha lam. Yho, hayi, ndizinikele ndibonakala nakwiintsuku zokuzilolonga.
Watsho uKathy bantwana bam engaxolanga.
Soze uxothe Kathy, unelizwi lesoprano elimnandi kakhulu kwikwayala yethu. Wonke umntu olilungu lekwayala yethu yayazi loo nto. Nditsho naye utitshala unexhala nguwe.
Watsho ululu, kodwa uKathy bantwana bam wasuka wandumzela. Ngenye imini ke utitshala wandwendwela uKathy ekhayeni lakhe.
Molo, molo, molo Kathy, molo mntanam.
Molo tishala.
Ndizokukhangela mna, ndisakubona ekwayareni. Mamela ke mntanam, uloyiko sisifo esibi kakhulu eso Kathy.
Watsho utishala kaKathy bantwana bam.
Uloyiko lonakalisa impilo zabantwana abaninzi. Luza ngendlela ezininzi kwaye abanye bohluleka ngenxa yokuqhutywa luloyiko. Bayeke amathuba amahle atshabalale phambi kwabo mntanam. Bafihla neziphiwo zabo ngenxa yoloyiko besithi hleze bangaphumeleli mntanam.
Oh bantwana bam, wazola uKathy ejonge utishala ngethuba ithetha. Waqhubeka utishala esithi,
nawe ke Kathy yaqonda ke mntanam, zikufanele izinto ezintle. Unesiphiwo esihle kakhulu mntanam. Ngoku ungaba yiyo nemvumi edumileyo eyaziwa ngabantu abaninzi njengoPretty Yende lo mthandayo. Mamela mntanam, soze ndikukhuphe kwikwayara, ne? Ndifuna wena ucule kuyo. Ndinqwenela kulo nyaka ungenelela kwesasigaba sokhuphiswano lwesolo yesoprano. Yandiva mntanam?
Ewe, tishala.
Ungaphumelela lula wena, ube nguye upretiende wakho. Ungaphumelela lula.
Tishala.
Utishala ke bantwana bam wakhuthaza ngakumbi uKathy esithi kuye.
Mamela ke mntanam. Ukuba ufuna ufana naye, kufuneka woyise uloyiko lwakho. Yiba likhalipha ubonise ilizwe ukuba ukudalela ukucula oku mntanam. Yava?
Ewe tishala.
Nceda thina mani ukuze siphumelele. Kolakhuphiswano lukazwe lonke. Le kwayari zesikolo sibuye nayo le ndebe mntanam. Size nayo apha ekhaya. Mamela ke mntanam. Nceda thina ukuze siphumelele kolukhuphiswano lukazwe lonke. Sibuye nayo indebe, size nayo ekhaya. Please mntanam.
Kulungile tishala.
Watsho ke bantwana bam utishala kuKathy waphakama ke emshiya apho emnika ithuba lokuba acinge kakuhle ngesi sigqibo sakhe.
Oh mntanam, utishala usandile uthethe amazwi obulumko kuwe Kathy.
Watsho umama kaKathy naye bantwana bam emkhuthaza.
Kwaye nam ke sana lam ndiyavumelana naye. Unesiphiwo esihle kakhulu. Ungalinge uluvumeleke uloyiko lutshabalalise amaphupha wakho. Uyandiva ke sisi?
Ewe mama, ndimvile kakuhle mama. Nangona ndoyika ukuphoxeka, ndizothatha inxaxheba ndicule kulo nyaka.
Bantwana bam, wagqiba kolokuba uzawungenela nakwisigaba sesolo sesoprano. Yho! Wathi akungena eqongeni elindele ipiano imkhokhele, wacinga ngemvumi yakhe ayithanda kakhulu.
Yho, ndiyamthanda upretiende kwaye ndinqwenela ukufana naye, ndibe likhalipha njengaye.
Oh, bantwana bam, wathi akugqiba ukucula uKathy bantwana bam, wonke umntu waphakama esitulweni sakhe, waqhwabela phezulu izandla. Lwaku phela ukhuphiswano ke bantwana bam, uKathy weva iindaba ezimnandi. Inokuba zithini bethu?
Ophumelele emagqabini kwisigaba sesisolo zesoprano ngu Kathy Molefe.
uKathy weva kamnandi bantwana bam ngokuthatha isigqibo sokumamela umphathi wekwayala yakhe yesikolo. Ukuba angavumeli uloyiko lutshabalalise amaphupha akhe. Nani ke apha emakhaya, ningavumeli uloyiko lutshabalalise amaphupha enu. Siphela njalo ke isiqendu sethu sikanali bali lanamhlanje. Ibali lethu ke belisithi, ukoyisa uloyiko lwakho, nesilibhalelwe ngumpumelelo mathwa. Elibali ke buliphathelwe ngabakwanali bali. Besenza impembelelo ngenjongo yokufunda nokonwabela amabali. Bebambisene nabakwa Standard Bank kunye no-SABC Education.
Mama, mama, ingaba sisa kufika, mama.
Oh, hayi mntanam, kusele nje imizuzu engamashumi amabini. Ndingabe ndikufundela ibali ngalo mzuzu?
Ewe, mama.
Kulungile ke, khawuyeke ndivule le app kanali bali. Nale labali ulithandele kule veki phelileyo. Kudala-dala ke kwakukho usapho olwaluhlala ebukumkanini kwisixeko sakwaZulu. Rhoqo ke ngecawa olusapho lwalundwendwelwa ingabe uyakhumbula uba babesiyaphi kanene?
Elwandle, kwaye bebequbha apho elwandle.
Lonke ixesha lilungile ukuba ubalise wonwabele ibali nokuba kuphi. Nditsho sele usendleleni. Fumana amabali ke asimahla ngolwimi lwakho ngokundwendela ku-www.nalibali.org okanye ke ubhale kuWhatsApp Stories kule nombolo ethi 0600 442254. Nalibali, konke kuqala ngebali.